maamul oo Ismaaciil laga soo magacaabay majiraan niman tuugo garbaareysii maada jiray maamul la maamay ay isla xajoogan ee taxsan malaha oo odayaal la xirna majiraan maamulka shaqadeena aan wadanaa naga danaa maamulka degmada ilmada amnigan howlaha naga wadanaa marka barnaamij wuxuu arimaa ila qofta guriga iska jooga telefoon ku hadlo ilaadaha la xirna ilaadaha waxaan dhahay ka gabsadeen barnaamijyada ay ka gabsay la xirreen
waata marka amaanka degmada luqada balkowran siduu yahay
amaanka degmada luqada balkowran baa waay
waagart wax howlgala oo dhawaanahan aad sameeyeen majiraa taliya
howlgal waa sameeyna afaraasa saa anagu hortagayna nimanka cadawga argaashada
waagart howlgaladaas bal meelaha ay ka dhaceen haddaad noo abaarto
howlgaladaas waxay ka dhaceen agagaarka dhanka wadada ahlboon agagaarka gurun oo dhankaas buuro hageed ah afarta gesha degmada howlgalo aan samaan ka fulinaa ciidamadana aad bay u shaqeeyaan
wadooyinka soo gala degmada hadda ka waran iyo isu socodkii ganacsiga
ganacsiga okay wadooyinka degmada soo galana gaadiidka soo maraya waa la soo baaraa si nabadgelyo ah ayay wadada ku soo maraan ammaanka degmadana boqolkiiba boqol waaye howlaha iyo hay-adaha samafalkana waa joogaan degmada si toosbay howlaha u kala socdaan maamulada haddaad ii sheegtay cadis ku haysata maamul ma jirto nimin tuugo garbaareed kayimaada way jiraan oo rabbi been abuur uu see siiyey nin isku sheegay barasaab goolka oonan barasaab ahayn oo si been abuura maamul lamaha waa labana tuuga meel ku jirta cid maamul isku haystana malaha degmada maamulkeeda hore shaqeynaya gudoomiyaha degmada axmed buule maxamed
waa garta marka bal waxaad ii sheegtaa xaaladda garoonkii diyaaradaha ee degmada luuq oo dabcan maalin dhaweed oo kale hakad uu ku yimid howlihii garoonka hadda ma socdaan mise weli dabcan hakadkii baa ku jira
wax garoon oo hakad ku jira malaha garoonka uu furan yahay hay-adaha samafalka waa kasoo degaan afaraatan sa waana ka duulan waana kasoo degaan garoonka luuq uu furan yahay wax hakad uu ku jira malaha
arrintan muranka dad baa baahiyey oo ku sugan isla degmada luuq bal dadka soomaaliyeed ee ku dhageysanaya ee arrimahaasi dabcan dhagahooda ay maqleen maxaad halkan uga sheegaysaa
waxaan u sheegayaa in degmada luuq wax dhibaato aysan ka jirin maamulkeedana uu mid yahay iyo shacabkeeda iyo ciidamadoodana ay mid yihiin ay sacsan yihiin barnaamijka annaga haddaan ku fikirayna waa sidii loola diri lahaa argaaxsadoo lagu soo afjari lahaa cid isku haysata maamul ma jiraan idaacadaha waxaan dhihi lahaa dadka shaksiyaalka ee telefoonada haystee gudaha ku jira la soo xiriireen aas ka dhaafeen cidii warbixin ka rabta degmada hala xiriirta gudoomiyaha degmada la yaqaana axmed buule maxamed waaye anjex